Scheiße.
Wakisa!
Oh, Lucia, Lucia, Lucia. Ngia kama mjusia, mjusia, mjusia.
You see kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, you see kafiri.
Shake your tail feather.
Simama kilete
fanya kona pigia deki na manicho mek
jani jani kini
sema nakusa pakaro minakusa pakaro yani moto fire kani ganda migando yani kama chawa
uye I like it wet and crimpy asema jamu kama baby kumpiga stiki yigi yigi sasa nyumbani hapa kaliki.
Girl, your body's on fire. Oh, na 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 na. Body's on fire.
Oh, Lucia, Lucia, Lucia. Kia kama mjusia, mjusia, mjusia.
You see kafiri.
Shake your tail feather.
Oh, you see kafiri.
Shake your tail feather. Tail feather.
Sipendi baby, shusha God around, mwagondi kwenye wo wo wo. Wongongo, asema ex wako muongo. Muongo, nyonga pinga kama nyongo. Nyongo.
Yani unavo nyonya mogu, wadi unatokwa nyongo.
Nipe yote kamilifu,
sinipe rombo.